Hear the word and renew your life on 657 AM.
Golo hlelo lapho sitikhona mphatlalatsane kungolosihlane kuseni ngelithathe lelithuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth. Sibonga sibongana kubahle enhlapho ukusibusayo ngalelithuba bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli ivike lendlule siye sabonisana ngezwi lenkosi lapho uMaria Magdalena wabikela abafundi bakhe ukuthi uyibonile inkosi. Izwi lenkosi lithi abafundi bakhe babesendlini bezivalele ngenxa yokusaba abaJuda. IBhayibheli lithi uJesu wayesengena kuvaliwe babingelela wathi ukuthula akube kinina. Izwi lenkosi lithi waqhubeka ke wabaphephetha ukuthi bamukele umoya ongcwele ukuze bakwazi ukuyoshumayela, bakwazi ukumelana nezimo, hayi ukuthi babhoste mlalelo ukuthi banomoya ongcwele kaNkulunkulu. Kepha ke umoya kaNkulunkulu ubasize ekushumayeleni ivangeli, ekuzuzeni imiphefumulo mlalele ukuze umbuso wezulu ufinyelele nakulabo abangawazi mlaleli. Ngakho ke siyakhumbula ukuthi ke uThomas wayengekho ngenkathi uJesu ezibonakalisa ke kubafundi bakhe. UThomas ke umunye wabafundi bakhe. Ngakho ke ake sizwe ke namuhla ukuthi uThomas uma sebembikela wathini, waphendula wathini mlaleli. Sizofunda ke incwadi kaJohn chapter 20, esiqala ukufunda laphayana ke evesini lika 24. Kepha uThomas omunye kwabayishumi nambili othiwa uDidimo wayengekho kubo mhla efika uJesu. Ngakho ke abanye abafundi bathi kuye, siyibonile inkosi. Kepha wathi kubo, uma ngingaboni ezandleni zayo inxeba lezipiki, ngifake umuno wami enxeba beni lezipiki, ngifake isandla sami ohlangothini lwayo, angisoze ngakholwa. Mlaleli, abanye bethu singamsola uThomas ngendlela ekhuluma ngayo, kepha umusa uhlala usubukusisa uyabona ngempela ukuthi wayemangele. Nanoma uJesu aye abatshela wabazisa andokubahlukunyezwa noma abethelwe esiphambanweni ukuthi uzovuka ngesuku lwesithathu, kepha ke ngendlela abona ngayo bemhlukumeza, ngendlela abona ngayo bembulala, ngendlela ambona ngayo ehlupheka mlaleli, kungako aze asho la amazwi athi, angisoze ngikholwe uma ngingaboni inxeba leyipikili esandleni sakhe, nasohlangothini lakhe futhi uma ngingasoze ngibone mlalele ngikwazi ukufaka isandla sami ohlangothini lakhe. Okusobalayo ukuthi ke wahlukunyezwa ngendlela engakaze ibonwe uma uThomas azosho lawo mazwi ukuthi ngifuna ukubona iyipikili noma amanxeba ezandleni zakhe, amanxeba eyipikili. Wabona ngempela ngendlela ahlukunyezwa ngayo uJesu. Ake ngithi ke kuwe mlaleli namuhla, uma usuyokuma phambi kwejaji elinjalo, bese ke wena kubeka isizathu sokuthi kungani ungashumayelanga noma ungazuzanga imiphefumulo, bese uyakhomperisha ngempela ukuthi ukuhlukunyezwa kungako kukaJesu okwakho kona ke, ngiyacabanga ukuthi akusondelanga even nakancane. Uma usozokuma phambi kwejaji elifana noJesu umchazele ukuthi ukuze ngibackslide noma ngibiyele muva, ngihlehlele muva kungenxa yokuthi babengikhuluma kabi, bangabonisa ukuthi bangabazalwane, bangabonisa ukuthi bangamaKristu, kungako ngivele ngathi insindiso ayikho. Ake ngibuzeke mlalele, uma uzokuma phambi kwejaji elinjalo, ngoba izwi lenkosi lithi ke sonke sizokuma phambi kwesitulo sokwahlulela, bese ke wena ubeka isizathu sokuthi kungani ungamamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi, kungani ubackslidile, kungani kungani ulukhuwom kungani ungenzanga umsebenzi kaNkuluNkulunkulu ngoba isi lenkosi tike sihambe sishumayele izwi senze izizwe abafundi bese uzokuma phambi kwejudge elifana noJesu uchaze lokho wena ochazayo ngoba kwesisikhathi thina abazalwane sivele sithi hayi uNkulunkulu uyazwisisa uyahayi uNkulunkulu uzo understand kepha ke manje uma sozokuma phambi kwejudge elifana noJesu la uThomas athi khona angisoze ngikholwe uma ngabonanga amanxeba ayipikile ezandleni zakhe angisoze ngakholwa uma ngafaka isandla sami ohlangothini lakhe asiqhubeke ke mlaleli ke kuverse 26 emva kwezinsuku ezisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi ngamamagama mlaleli babona ngempela ukuthi sebacedile ngoJesu sebazoza kithi okwethu ukuthi sivalele endlini la izwi lenkosi ke futhi babesendlini futhi uThomas enabo uJesu wafika iminyango ivaliwe wema phakathi kwabo wathi ukuthula makube kini Verse 27. Wayesethi kuThomas, zisa lapha umuno wakho, ubone izandla zami. Zisa isandla sakho, usifake ohlangothini lwami. Ungabi ngongakholwayo, kodwa okholwayo. Izwi lenkosi lalithi ke, uJesu kulabafundi bakhe, wavela wakhetha uThomas. Okokuqala wayengekho okwesibili abafundi bakhe abamtshelanga uJesu ukuthi uThomas uthini kepha uJesu wayazi ukuthi uThomas uye wathini kubona iBhayibheli lithi wayesethi kuyo uThomas zisa la iminwe yakho ufake isandla sakho ohlangothini lwami ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo Verse 28, uThomas waphendula wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. Usuyabona ke mlaleli, ngamanye amagama thina singabantwana bakaNkulunkulu. Kumele sibe nomoya loyo uJesu ayenawo. Kungakomunye umpostoli usho kanjalo, uthi ke sibe nalowo mqondo uJesu ayenawo. Izimpi kithina zizophela mlaleli uma singaba nalowo mqondo uJesu ayenawo lana ke akamthethisi kodwa ukhuluma naye kahle usethi ke ukuze ube ngokholwayo ungabi ngongakholwa siyakhumbula ukuthi ngafunda futhi nango Petro uJesu wamazisa ukuthi uzomphika kepha ke uma esevukile uJesu usethi kuPetro uyangithanda na uPetro uthi yebo nkosi ngiyakuthanda wayesethi ke yondla izimvu zami mlaleli akazange athi wena Petro wangiphika ngakho ke manali ngizokhetha loyo ongazange angiphike kepha wakhetha yena uPetro lo ampike manje kithi mlaleli kwalaphi ukuthi sibaxolele abantu uzumzwalano athi angeke ukungibone ngilibhade kwakho futhi angeke noma sengishonile ungeze emngcwabeni wami maqede akwazi ukukhuluma ngoJesu ashumayele ngoJesu verse 29 uJesu wathi kuye ngokuba ungibonile ukholiwe na babusisiwe abakholwa bengabonanga kuverse 30 izibonakaliso ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe ezingalotshwanga kule ncwadi verse 31 kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi Jesu unguKristu indodana kaNkuluNkulu nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe mlaleli usuyakholwa unako ukuphila egameni lika Jesu kungakho mlaleli sithi ngegama lika Jesu konke kuyenzeka empilweni zethu ngokuba sinokuphila egameni lakhe hayi ukuthi sil abuse sithi hey miracle money hey sifuna lokhu hey kwasha kwacima no kepha sinokuphila egameni lakhe abantu bagijimela ibonakaliso mlaleli kulezo ibonakaliso abatholi even nokuphila abanako ukuphila kukhona ukuxokozela kukhona yonke lento ngenxa ukuthi ezibonakalisweni akunako ukuphila kepha ukuphila kusegameni lika Jesu. Kungakho uJesu athi abakholwayo ibonakaliso imangaliso sizobalandela. Hayi bona babesemva kwazo mlalela. abantu baze balingeke baye kuphi nakuphi ukuze bathole ibonakaliso. Ibonakaliso mlaleli noma imangaliso. Kuyibonasi nje mlaleli. Akusiyona into ebalulekile le esingathi ivangeli lethu libase kulo noma ifoundation yevangeli lethu. Kepha ifoundation yevangeli lethu uJesu esinokuphila egameni lakhe.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.